Demo mata opa se to kagbori duro. Ongo no be duro. And you know, yeah. Say na mi be the boy we got picking me for you. Go touch you for you, baby. I don't say you de para. Go sendo le yawa. Mama ke amala. Go shako ma padawa. De batun ka jojo mara. Mama pe ke wawa. Me ba so ba you mala. Where be the, 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 where be the